Now answer the following questions about the conversation you've just heard. An appropriate response follows after a pause. It may be a good idea to listen to the conversation again before answering the questions.
Mama Amos, anaitwa nani? Anaitwa Bibi Zakia. Kathy, anajifunza wapi Kiswahili? Anajifunza Kiswahili chuo kikuu. Mazingira ya shamba ina nini? Ina milima, mito na maziwa. Je, Kath amewahi kuliona ziwa Victoria? Ndiyo, ameliona kwa umbali. Bibi Zakia, atapika chakula gani? Atapika samaki na ndizi. Samaki hao wanatoka wapi? Wanatoka katika ziwa Victoria.